Ebitongole by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana ebyegattira mu kibiina ekya Domestic Violence Act Coalition bisabye ababaka ba Paalamenti n'okusinga ennyo ababaka abakyala okulwana ennyo ebikolwa by'okutulugunya abakyala n'abaana bikomezebwe. Ebitongole bino okuli ekya Women of Uganda Network, SEDOVIP, Akina Mama Africa, Women Pro Bono Initiative n'ebirala bisinzidde ku mukolo ogw'okumalako ennaku 16 ez'okwefumiitiriza ku butabanguko mu maka ezaatandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde ogwa November nga enteekateeka zino zonna zibadde mu Kampala. Ani Nassamula owa Center for Domestic Violence Prevention asabye abakyala obuteetuulako nga banyigirizibwa naye beekubirira enduulu eri be kikwatako naddala mu kaseera kano ak'ebyobufuzi omuli okulinnyirira eddembe ly'obuntu okweyongedde.
Okukubiriza abakyala boogere kaaki ku kye bayitamu, boogereko n'abantu be beesiga, beekubira enduulu mu mateeka, ku poliisi ne mu bitongole by'abannakyewa nga Center for Domestic Violence Prevention. Akaseera kano ak'ebyobufuzi kaba kaseera kazibu nnyo naddala eri abakyala, olanda abakyala benyigidde mu by'obufuzi nekibaboolebwa era bakyataliwa nga bakyala tebalina kuvivaayo ne boogera ekibakwatako.
Sandra Acheng akudde ekitongole kya Women of Uganda Network yasabye Paalamenti ebeere ensaale nnyo mu kulwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana osanga obutabanguko mu maka bunaatuulibwa ku nfeete.
We really want to call upon the firemen, especially looking at the different various committees, the committee on gender, committee on ICT, committee on human rights, to really see how do we further ensure that there's intersectionality, especially in the African Union Convention on violence against women and girls. And we need to ensure that issues from sex-associated gender-based violence, especially if being integrated and is being included.